Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Gagni kanto toppoki jande ga fandu hala Mamadou Samase ko jam walli sakrabe heediɓe. Balle tati tan heddani kawrtal caban tati totoɓal coupe d'Afrique ballon to Cameroun toon ardiɓe kabaru muɗon no Mali ɗo mbaltini hakkillaji banggal landinal jaga bulenɓe. Golloɓe chemin de fer Bamako e Kayna gondi tewtude ɓe no fuɗɗirtita immadaraji laawi janɗi keñen ɓe gaɗi kawtal dokkoɓe kabaruji. To tumbu toon kewal jaridi le gallure nden tampina sanne circulation o kambar ɗum no jammar nden no nder heƴaɓe lawmu mbiyan fiyande ɗum dabare ɗigon sembe kabaruji amen hannde beete aljumar jeɗɗi lewru janvier hitande 2022. Bissimila sakiraɓe. Kawrtal caban tati totoɓal coupe d'Afrique ballon hitande 2021 yo iwde jeena janvier tugade jeegom février hitande 2022 to Cameroun toon leydi Mali ndi na hakkunde leyɗe gonɗe toon ɗe kambar mbiyan hono kan lennal o wurri yalla ene ɓeydoro faamu mbiyan keɗanno ko heɓani Elisabeth Wallet Mohamed Doufay Tango Alicisé e sita sidiɓe
jaga boule en leydi Mali wara aljumare jeɗɗi lewru janvier hitande 2020 le leydi Cameroun. Ɗum woni ko holliti kanko Yakuba Tangara journaliste andanɗo Bilki Sembe Thialdi. O holliti wiide dabareji ɗi ka fuu ko fiha yalla piyoɓe ballon ɓe ana heɓa
lamwal immadraji yalla fiyoɓe bolle ɓe ana heɓa lannine fawoɗa. Ɗum naati hen saabe ɓe ekkitama kabaruji hewɗi ɓamde capantati lewru décembre hitande 2021 yahde jeegom lewru janvier hitande 2022. Ene wawi wadde kulleji kewɗi ko jogata jaama le okan
ko nayor banggal yimɓele jingonoɓe jaga boule en leydi Mali. Ɗu ana jottina hakkille mabɓe e kolliti wiide leydi Mali na jogui hunde fu mbawɗo wallude ɗum heɓude coupe o.
Min kay miɗa wawi haalde wi en joɗniri kewɗe coupe le kan hikkajo dina fiyoɓe meɗen ballon wonɓe caggal leydi ɓe ɓe fo wari liɓo kan cukaɓe meɗen ɓe ɓeɗe daari ɓe won soɓeydu
courage.
Yakuba Tangara ka jottini hakkillaji yimɓe wiide dabareji ɗi ka fuu ko ɓama yella jingonoɓe jaga boule en leydi Mali gomɓe le nokku o ana heɓa hunccude no towiri drapeau leydi ndi.
Hono jinginoɓe fiyoɓe meɗen ballon ɓe ɓeyde wallama to fédération sanne horejo fédération hokkiɓe ko yaade million ŋaji joyyi laamu o ndu wadde balli ko fa wodi.
Micintinde tan wiide golɗo fiigol ballon ana wara fa waɗa le wattu no ñawu covid-19 o wondi jala le yimɓeɓe le adunar allan.
Ardiɓe fédération fima fouto kay holti wide joueur ɓe na landini no fewri yalla ɓamde oɗo coupe kanko Issaka jagtewi gollo fima fouto on ko hanni Aissata Diarra keɗɗon fo sango Alcissé.
Mi kasindina e landinagol mawɗo hono no ɗum wirani yalla piyoɓe ballon ɓe ana heɓa nangodirde eɓe gondi jon ana heɓa duuɓi. Miɗe miili faala ñalamomi goni hannde o ka landinagol maɓɓe ngol ka ana wondi waɗirede no moƴƴiri won tiɗɗalaji mataɗi ngam mi keɓani ɗum jogolal. Ɓuri fuu yewtere kawral ana hakkunde piyoɓe ballon ɓe fuu ɗum woni sembe maɓɓe jaati wala piyo ballon mawɗo goto ñoppaɗo yeeso keddiɓe ɓe fuule fedde goto ɓe gonile muɗum fedde ne ɗum neɗɗo andanɗo golle o woni ardiɗo ɗum.
Sagal ma totto hakkillaji ma du kabar amen banggal bembe amen Facebook kadi Twitter keñen woni ko mbiyen fuɗɗa kawrtal heeƴoɓe men ati dabareji gollirde humaninde faabu mbiyen faaba ƴewtagol kabaru leydi ndi le balɗe ɗiɗi dunke en hewɓe kinnoto moɓugol kala ko wawi latade nuygal le heɗintigol leydi Mali ndi e wi ministre kumniɗo kabaru muɗum Ibrahima Ikkasa Maiga. Dunke en ɓe mbiyen totete kala ko hasidini yalla kinno hunjangol hoore ko hawra e dow muɗum le mbiyen battu mawɗo o wonko hanni Alicisé keɗɗanno faccango kanko Ali o.
Ana narda hamo fuu jooɗo miijo ɗo ɗati kanɗi ardinede ɗe golleji banggal heɗintinde leyndi kanɗi waɗede ɗe hitande 2022. Landingol amen ngal ɗo kawrtal anniya muɗum woni yeppude yimɓeɓe joddo halda do golleji mbawɗi immintinde leyndi so darna ɗuɗo koyɗe muɗum. Onon gomɓe ɗo cuɓaɓe le oɗo golle oɗon kasindini e jandeji kae kaaki gollirɗi mbawɗi faabade on le golleji ɗe yimɓeɓe hawriɗo muɗum le batoji mawɗi pawinoɗi ɗo heɗintingol leyndi. Ɗum saabi somi taƴo wiide caggal ɗeɗo jiiɗe ɓeydade golleji garoji waɗeɗe ɗe hen ɗi homo fuu e mo waɗan ko wawi yalla himmeji ɗi ɓiɓɓe leyndi holliti ɗe batoji mawɗi pawiɗi le heɗintingol leyndi ana heɓa lawol.
Hono hinade futtingol immadaraji mbiyen dawol laawi janɗi Mali ɗo mbiyen ɗa ɗumno mbiyen ɓernde kawrital keñen hakkunde kamɓe syndicat UNTM e kañe chemin yimɓe chemin de fer ɓe na wonno toon ɗum fedde kay e Bamako mbiyen fuɗɗitingol ɗiɗo immadaraji Aissata Diarra ko heɓenne keɗe fastan ko Alicisé e sita sidi ɓe.
Dabareji ɓamanoɗi yalla terrain o ana heɓa immade Bamako yaade kayi ila 2019 golle muɗum ka tardi. Ɗum woni ko Nim City horeɓe syndicat fedde UNTM donnoɓe terrain ɓe kolliti wiide mi laari ngai tati tan woni ko be kebi le milliards sappo ibe kasin dinno yalla golle o ana heba wadirade no wirani nido jawdi de ana fandi Ibrahima Koulibaly woni secrétaire général syndical
chemin de fer on darkin sabe lafi mansingani gollorde horebe an han wadi madraji mawdi yalla hunta torraj wondi no hannde ed han ekutinde jama baddi golle jehirta soni be bamirdo sobe ana hasi Allah torraka wonde mudu kan huncoto
madame gawle alima mariko goto le syndical o ka holiti wide darnugol golleji train o kutteje mudu ana mawni sanni dum gurdan yimbel ngadobe golle o mo narda kanan ko be leendi fiya dabereji goddi mawdi faabaade be do yimbe
gouvernement on lonko kidi amé kalsi ko faabata amé me soda masi ngaji gollirri lawol wonno kudde wada be lonki mum intunde mimi dogino terrain wonno waddi tade hande mi doginta dum ana nato sabe mi yegita kabaare mudu jaati dum watta lebbi tade handen jubit amé hokkaka
mi cintinde tan wiide terrain darkele leendi ila sapo jeti lewru mai hitan 2018 fada dabere hebenede golle o donnobe terrain be ka ana wulto ala hali no be ngordini wakati fu e be narda lami be leedini yurmobe
to tumurto ngalure nde na yaja yadi jamarde na be do nono kan non dunno njarindi na hewa nden no dum dat kitida la circulation o teno kambe jamarde ndardi ben hajabe lam gombe tumbe fiande dum dabere nden no mi wonno to ko ban kedda fostango ben alsisi sitasribe
le wi yoga yimbelle gombe do datidi beedade ko lawi di ka wana ko mu'ina fa gasi ni ngalure tombok tune ni ngana kaybaadi dum
les jeunes parfois
so gabe anama dum madraji samoji fitallabe din segal mudun nyaanyere patata gon wakati yeso andogina muto atta nyaanyere an torda san awa ta fiddu gunde san en mere mo e madra fi batte dudo so de en way mo indunde lawol e yippude diam de maggol dum gasana san
lambe meri o kanyu en ka holisi wile ana andani golle o jaati dabereji ana wondi fi heda yella yimbel gombe do dati di ana heba sultire no holitiri wile mer tomboktu abouakrin assisi
dum la famu durdano yugabe wadde batuji ana fitta labbe ni wakkata fu nyaata yeso kergam mun balde tidi ma balde tati atan lawon fu hewan nyaani mere wonde wadde madraji bangi lam ko hore be leedi yalla be yewta dum yalla be mo
be daade ko jaarendi heewi do dati di laawi di fu kios ngaaji ana joodi do mudum do woni ko nimsiti hore be meri o fare meri o hebande jogolal dido tiddalaji fu yimbel gombele ngallure waliyaabe teme tato chapan tati tati ka wajibe juude mu en tawre munyal do woni ko mamadu sama seku hebani studio tamani ko warti yude to moktu
le kabaruju coronavirus ude kenya wardi hande arribe cellal malibe holti wiide be nyawbe temede en jeddo chapan jegom en jegom beediki henne ben chamtanabe temedoro chapbe sappo en jegom fo goto ka heddake deno su adodo fu hawruntama wakkat jun o kambe ben nyawbe be yunya noga itato temede en jetto chapan didon chamtanabe yunya sappo jenayo temede en jeddo chapan itato denno kambe ubbe na mbara temen jegom chapan en jeddo bangal yewtere med acti covid keddon na ko ben en derman magadu fo tango umar begol
lamu koɓe wonɓe lilidi malindi kolliti wiide ko nayri bangal ƴewtade yimɓele yalla na cawi ñaw coronavirus na caway ɗum hanɓe dewde ɓe ɗum sakama lilidi ndi fu e mangal muɗum ɗum e tawede fu wona le nokkuli ɗe fu mbawɗa heɓude fa ƴewtuɗa yalla ɗa sawi ñaw coronavirus ona saway sa anniɗo yaltude caggal leydi ndi huminiɓe kabaru cellal wonɓe commune tatoɓo ɗo bomako ɗo kolliti metti muɗum le oɗo golle sanne docteur ahmadou lamine sisé yo goto e commune ɗo kabaru haɓɓude ñaw coronavirus de sous docteur commune 3 do bamako do kedden ko massifi do hen
on avait commencé il y a eu des petits problèmes
mais pour dino dum arande ga wonti dalaji mi mati be bino meme golida yimbe le gombe le fait de ENSP ne kambe woni be min lokata analyse ngaji amen di mi bamata di ga wana non do lati minen hore je naure kalsi o kan analyse ngaji di mi dokkayabe min jaha min daro min gada aran hono ni keddi be fu fait de MSF ne windi e sudu kuma ni do challal region o tagal mudum min darni golle o tafon do dabare hebenede minen ka min garbe fami golla so gonga o idun tordami min gabbe jande biology min dokotoro en laamu o jabani minen ka miden mili bide kandi yimbele kinno todo men le fedde ENSP ne ko wana min daro minen du e aran hono ni keddibe fami dokka be analyse ngaji yimbe be min gadi test mu to gonga o dun ka tiddala ne he minen mi yimbele jiltobe mino jogi golleji goddi dum miden dombe tafonka nyande fu wonko be kaltani mi min puddi tan golle amen sabi kamar dum mi goniri do
de min dartno fa fed in Spain daña ko sifi do hen wala fu ko be jebi haldili o do golle
tama o do andani dun
leydi Mali ndi ilali tati lewru janvier ƴaɓɓi noon dow ɓe puɗɗi immadaraji yewtade yimɓele jottotoɓe ley leydi ndi ɗo ndiwoji ɗi koɗata aéroport international Modibo Keita yalla na cawi ñaw coronavirus ona cawa ɓeɗo yimɓele nde naati ley leydi ndi fur ƴewtete yalla na cawi ñaw ona fati tawi ɓe jogi kayitaji kollitoji wiyede ɓe cawa e oɗo ñaw tawe ne iɗum e maɓɓe koni fana muɗum faɓe cakko oɗo ñaw ley leydi ndi ɗum hantimudle noga e jetti lewru janvier hitande 2022 dokkaten bete hande dow kabaruji meɗen joyiɗo dow coronavirus e ji jeɗɗire warore
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sagraɓe ley kabaru amen kedduji toon no mbiyanno to ñoro hultama wiide mbiyan ñande alalbare nde woni ko golloɓe sappo e tato mbiyan académie jande ɗiɗon ONG ana e mabɓe debbo goto mbiyanno tilke jande mabɓe fawinde fawinode mbiyanno dow ɓeydorade faamu timugol bindi hiisa eɓe mbiyanno e mem ɗemɗe bamarankore fulfulde ɓe markari nden yo banggal heeƴo jande hitande 2021 hitande 2022 kamɓe jangguinaɓeɓe ɗum jangguino hen woɓɓe nokkuji mabɓe to ñoro toon académie jande cercle o landini ngal ɗo kawrtal to kuccala toon holtama wiide ɗatol ngol fonceji ha sa tatteji muɗum uritanama jimɓe mbiyan ñande talatare ƴaɓɓiɗen nde fanda muɗum woni newa muña ley jahol nokku cuuɗi gonga dende hamdallah ngol ɗatol ngol jungol muɗum yo kilo goto mbiyan itti kalisi muɗum woni fedde commerçant et détaillant mbiyan ngallure e haabu rimo banggal millioji joyi sifa micitan wiide kamɓe ɗum mointini noon morgo sesref nokku o wattu hitande 2021 en timinanna kabaruji ɗi to kan kay toon ɗo hollita wiide yimɓe mbiyan hewɓe barmi ley accident ley mbiyan jamma iidi cakkita hitande 2021 ñande talatare 4 janvier mbiyan woni ko hooreɓe protection civile mbiyan kay humpiti ɗum ɓe holliti wiide ɗum yawarangaji sappo e jeegom ɓe gaɗi jamma muɗum sakiraɓe en timinta kabaruji amen mittinta mbaw fusade fumpitade dow bembal amen 3w.tamani.org mbaɗa noddon wiyamo 37321 ɗo seeɗa yewtere meɗen magasine